wagala unjagale ekiteso ky'omutima gwange tekwagala oneke owange olitambulira mpenzi gwagala unjagale akata naisibani efuyokesi tekwagala oneke kusaba kakana totwala sekide kyokwagala onyigiriza mutima gondankana gyebigwera kwako kwagala naye nga kyekiriwo ntusoko mutima nekanditewo abo baleke bagala kucyambuwa ntwala nza tali kuzanyisa yenza tali kuzanyisa ekiteso ky'omutima gwange gwagala onjagale ekiteso ky'omutima gwange tegwagala oneke owange olitambulira mpenzi gwagala onjagale agata naisibane efoyokesi tegwagala oneke ekiteso ky'omutima gwange gwagala onjagale ekiteso ky'omutima gwange tegwagala oneke owange olitambulira mpenzi gwagala onjagale agata naisibane efoyokesi tegwagala oneke What is it choyagala What is it baby owange olitambulira mpenzi gwagala onjagale agata naisibane efoyokesi tegwagala oneke.